My baby, my baby.
Ndivisema wanitaka, penzi lako tamu la vutia. Kwa kweli nimekutaka, dunia nzima mpaka chibusia. Ndivisema wanitaka, penzi lako tamu la vutia. Kwa kweli nimekutaka, dunia nzima mpaka chibusia. Nakupenda kasali, radhi ni bora china mali. Ni huwa na asali, na shukuru sana kunijali. Najua wanitataka, mbaya mpaka wezi ni kata kata. Ebu songa karibu ni kamate, biche chizango matu kati.
Baby, mama, 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 baby. Baby, 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 baby. Baby, mama, 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 baby.
You love me, cause all my love just goes to you. Baby say you need me, cause all my heart I give you. Baby say you love me, cause all my love just goes to you. Baby say you need me, cause all my heart I give it to you. Urembo wako sawa, nikiwa na wewe nina power. Ningekuwa na mabawa, tungepeperuka hapo zawa. Najua wanitataka, mbaya mpaka uwezi nikatakata. Hebu songa karibu nikamate, bichi zango matu katike.
Baby, mama, 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 baby. Baby, 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 baby. Baby, mama, 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 baby. Baby, 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 baby.
See me flexing, I know you feel like tripping. We don't like to be texting, begging me come waxing. Give me that sound, sing my name, shut that thing, wibble high. Do it like a wibble wobble, like tingle tango. Don't act like a rango tango, just eat it, don't be mad. Cause you always be my one and only. Baby, cause you always be my one and only. Baby,
baby, mama, 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 baby. Baby, 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 baby. Baby, baby, mama, 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 baby. Baby, 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 baby.